إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين abibitibwa abakkiriza amatenda amalungi era amajjuvu gonna ga Allah omulezi waffe omutonzi waffe omulezi w'ebitonde weekitiibwa Allah yatusindikira omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ng'amusindise n'eddiini entuufu. Allah we yali ayogera ku nsonga lwaki amusindika n'eddiini eyo yagamba nti liyudhhirahu ala ddiini kulli, ajje abuutikire enkola zonna n'eddiini y'obusiraamu, abuutikire embeera z'abantu zonna zebatambulirako ng'azibuutikira na busiraamu. Obusiraamu bwajja kwera buli sisitimu yonna eri mu nsi muno, wasigalewo kiyitibwa busiraamu kyokka. Allah tayagala kitali busiraamu mu bulamu bw'omuntu. Omuchaina ayina okusuula ebibye adde ku busiraamu. Lwaki? Anti nabbi ddiini gyaleeta liyudhhirahu ala ddiini, ayina okutabbuda. Ate n'ebyobuwangwa byonna eby'ekichina ebikontana na kino Muhammadi saa sallam kyazze nakyo, kagamba nti musiraamu bwatu bayina okubeera ala ddiini. Tiyagamba tiyakomawokka obuleka kulli, tewaliyo esigalawo. Ti affe Abaganda tuyina ebyaffe, affe Abanyoro tuyina ebyaffe, affe Abasoga tuyina ebyaffe. Obusiraamu bwe buli tubwagala ne tulina n'ebyaffe nedda. Kulli ala ddiini kulli, buli kyonna obusiraamu kye bwasiŋŋaanawo nga kikontana nabwo kiyina kuvaawo, olyoka obeera omuddu wa Allahu subhanahu wa ta'ala. Walau kariha al mushrikun, walau kariha al karihun, walau kariha al kafirun. Noolwekyo eddiini eno mbaka waffe sallallahu alaihi wasallam gye yaleeta yajja kujjawo buli kamu. Enkola y'abantu b'omu West America, Bungereza, Bufalansa, ab'omu Caribbean eri wansi mu Brazil, abali eri waggulu mu gundi erudda wa mu Russia, abali eri mu South Africa, abali eri mu Far East eri mu Japan, abali eno waggulu mu kirudda wa mu Indonesia, Malaysia, abo bonna Allah baagala ku sisitimu emu, busiraamu. Tayina kirala kyonna kyasiima kubo okuggyako ekyo, busiraamu. Nabbi eddiini gye yaleeta yagireeta liyudhhirahu ala ddiini kulli, kyo kye bayita almudhahara, kwekwata nedda kungulu biri nebibuutikirwa nebivaawo. Wano nno munnange ensonga eno abangi ku basiraamu bwe bataagiteyako birowoozo, bwe bataagitegeera bulungi, baakola omuvuyo mungi mu ddiini yaabwe. Osiŋŋaana omuntu agamba nti nze ndi musiraamu, naye obusiraamu bwatusanga n'ebyaffe. Nze ndi musiraamu, erinnya lyange nze Budala, nze Sulaina, ndi musiraamu, naye eddiini y'obusiraamu yatusanga n'ebyaffe. Era ng'awulira nti eddiini ey'obusiraamu erina okubaawo nabiri birina okubaawo, n'atamanya nti tekisoboka. Eddiini y'obusiraamu tesobola kutuula wali shiriki, eddiini y'obusiraamu tesobola kutuula wali bya buwangwa eby'ekishiriku, tesobola kubeerawo. Tesobola kubeerawo, ekimu kiba kiteekeddwa okugenda. Emu obusiraamu bwe buvaawo obusiriku ne busigalawo, oba obusiriku bulina okuvaawo obusiraamu ne bubeerawo. Songa bangi ku bantu balowooza nti basobola okubeera mu ddiini bbiri, nebabeera mu ddiini ebyobuwangwa, nebabeera mu ddiini y'obusiraamu. Abange mukimanye nti eddiini eno oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala gyawa nabbi gye yajja nayo yeddiini yokka eteekeddwa okubeera mu bulamu bw'abantu bonna. Bonna balina kubeera basiraamu, tewali n'omu Allah weyakkirizaako kubeera ku ddiini etali busiraamu. Okuva Allah yatonda ensi okutuuka olwaleero, Allah yagamba mu Qur'ani nti was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni rrahmani alihatan yu'badun, buuza Allah gamba mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abuze amakuru atunure mwebyo na mwabo naba nabbi abakulembera okubeerawo arabe mwebyo Allah yabasako aina unawayizo kusingana nga Allah yakiriza kabro sinze kiri Allah aj'alna min duni arrahmani alihatan yu'badun Allah yakiriza kabanto ko Allah badongo babake babasawedeziki babasawabu kumi bare kangi bajjabba ku bebi ba oyo kabotonga bajjudde ne bagende batandi ko kusamina nokola shirki nga barowoza ntendo bali mukugira barowoza nti bali mugundi nti bali mukutangira manyi gabwano obwo bulenzo obubiri obuli mukwevulungira mbuchafu obuli mukufulisa yobu tudde obwo ensera bweta takugwako obwo ekisayibo kitata kwocha amatagayi kangakaliwa mamako taliko nigakulukuta nigakayingira nigakababula konna naye nga akatyolu kyatike kawaswa akatyolu kya agati kano karongo kalimu amanyi kajja tumyusemi mwa kajja tukubebi bakaje mushito genda mbasawo na mujanja bakabotongo ali awo ali mukumala budde ali mukutawana no mwana atalina kakwate konna kubula mubwe la kusanyulie wadde konna kuye na kasaje katukali awo kawaswa kasaje katukali awo kakato kasaje katukali awo kababili kasaje katukali awo kanna kato era wano we nagambira muganda wangu w'ekitiibwa nti sika kwa kulizo nti bozala abaana ababiri otekeddwa batuuma ani katone waswa siteeka oliwadde mbu bazaala nogati gwa Abdallah gwa Abdurrahman kato yaliwamu zimmanyi nti oni Abdallah ya Abdurrahman naddala kasola ba famire yonge ekubyeko abashiriku naddala ddala gyoko obateeka mu kifaananyi ekifaananako bwe kityo bajja kumaada kibasika okola shiriki kubo nkozi waso yani nze simanyi bonna bazaala olunaku lwerumu nkozi kato yani nze simanyi bonna bazaala olunaku lwerumu kimmanyi nti oni Abdallah ni Abdurrahman Uni Abdullah, uni Abdurrahman. Wahakadha. Sika kwa kulizo. Techinina kamogo kwa nambu silamu. Tutakida mutu mawasa na katulinda. Norecho barakallahu fikum. Atenu siga amini kubaita wasa na ikatulizu zambi. Walua ajizu chifu nabatu kusipid. Nidda. Netu gambi sika kwa kulizo. Jonateke doku hiti wakatu uli wasa. Nidda. Abdullah, Abdurrahman. Mugalimi jangu jashiriki. Barakallahu fikum. Norecho manna kidini ya feno. Nabi sallama jajana yotu jagaru ukufa. Wabula olwe kintu ekyennyongeza ku yo kyekiriwa nti twagala nnyo efaanane nga nabbi bwe yagiweebwa esigale bwekyo era tunyiikira nnyo esigale ku mulamu ogwo gwennyini nnyini tetwagala kantu konna muyo kakendeere kabule wadde okugiteekamu akantu konna akataagirimu era ogenda kusiŋŋaana nga abashiriku mu nsi batambulira ku nkola ya kisalafu abashiriku mu nsi batambulira ku nkola ya kisalafu baba basalafu abashiriku mu nsi muno obusalafu kyeki obusalafu kwe kutambulira ku nkola yaabo abakulembera obusalafu kwe kutambulira ku nkola yaabo abakukulembera kakati abatukulembera okubeerawo mu ddiini yaffe ey'obusiraamu be basahaba engeri gye baakolamu obusiraamu engeri nabbi gye basomesa gye babutambulirako ne bajja ne babusomesa battabi'in engeri gye babukolerako ne babutambulirako ne babusomesa battabi'in engeri gye babukolerako ne babutambulirako egyo emirembe esatu nabbi gye yawaana egiyitibwa al-qurun al-thalatha al-mufaddala emirembe esatu egyasitulibwa ne gisokolwa ku mirembe egisigadde egyo basahaba battabi'in battabi'in abo okutambulira ku nkola yaabwe obooli ku busalafu kitubaita obusalafu otambulidde ku ddiini nga bwe yakka ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kino nno waliwo omuntu akyesisiwala n'atakyenyumirizaamu mu busiraamu nga tamanyi nti ate bba abashiriku eye manhaji yaabwe yennyini bo bakaate mu kwekwataawo obulamu bwabwe baagala kutambulira ku manhaji yaaba abakulembera mu bushiriku ate bo baasukka basufu mukulwanirira wantu awo munnange kakati okwata egundi omuntu afudde kyate kati bannange mukuŋŋaane mutuuke n'okulona sente nti mugula emmere mugula zittenti muleeta emizindaalo bannange muleeta n'abalabirizi b'emikolo n'abafumbi n'abasirikale abakuuma abantu nkozi muli kuki nti tuli mukwabya lumbe lw'omugagga gundi
omugaggo oyo nkozi omulamu akyo oguli mukwabya olumbe luno nti anti buli kintu kino kirina okwabizibwa kakati abantu abagize abantu kireke kudda kuli abantu balala kakati kiri mu byabuwangwa byaffe nkozi bwe mumala okukyalya temugenda kuddamu kufa mu abasigadde mugenda kufuna kundu temugenda kuddamu kufa mugenda kubeerawo kiyama kijja basangawo temugenda kuddamu kuddanu akakuziika ekijja kyammwe kiggaddewo koolwe mugenda okukiggalawo ekijja mukiteeke kufulu temugenda kuddamu kukiggula nti aa sekiriba kyattaka ate mpawo atali kyambala sekiriba kyattaka mpawo atali kyambala kitegeeza muli wati ndi mugenda kufa kati wano muli kuki wano muli kuki mulamu ate okubakuŋŋaanyiza nti aa fe bwetyo bajjajjaffe bwe twasanga bakola wulira fe bwetutyo bwe twasanga bajjajjaffe nga bakola tunuulira isitisilaamu eyo tunuulira okwewaayo okwo tunuulira okulwanirira enkola y'abaabakulembera wallahi labe bakwata amagezi gonna ne bagazingazingako ne bagasuula wali tebageetaaga tebakyagala bamugaso bagati fe kyogamba bajjajjaffe baali tebategeera kyogamba bajjajjaffe baali tebategeera fe bwetyo bwetwasanga bakola ayagala nga bwe byali olubereberye nakaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina bwatu bwakyagala tusigale ku sunna y'obushiriku tulina kutambulira awo kyogamba nti tebategeera tugamba nti masha allah bwemba bwe mutu bwemutambula amagezi muli bweteefuteefu gakozesa kasawa baawe ekyakulembera singa mutambula bwe mutyo mu ddiini lwaki eddiini y'omujirizo ninga kakati naawe ddala kyolaba kijja naawe beera ngaeyasoma olaba ekyo mu magezi kiyingira ebya allah n'omubaka we muwulira nga mugwana mubirizo ninge mugwana mubikwesyo ninge mugwana musooke mbiteeke ku mizaani y'amagezi gammwe bwe bikkiriza omu magezi gammwe mubikkirize bwe bigaana mubisuule ate byo ebikwatagana n'obushiriku tebirina kweshoningibwa tebirina kwogerwako afe bwe tutyo kasaba jjajja twabasanga bawalula embuzi n'endiga n'enkoko ebifudde baabiwalulanga ne bakka obuwoovu ne basituuka omupaka lwe baafunanga ewali jirikiti ne bagisuulaawo baaba wa nsonga ti bwekyogamba baali tebategeera baali tebalina magezi ekikulu ffe bwe tutyo nga tugamba nti nno munnange bw'obanga bwoto bw'ogamba ku saidi ey'obushiriku ate mu busiraamu min baabi awula allah yagamba nti fala wa rabbik la yuminuun abange mukimanye nti mazima ddala allah yalayira la wa rabbik tekisoboka n'akatono allah yeerayira la yuminuun tebagenda kubeera bakkiriza hatta yuhakkimuuka fiima shajara bainahum okutuusa nga gwobalamula ku byonna ebibaawo wakati waabwe busiraamu thumma la yajidu fi anfusihim haraja nabbi kyobaolamudde tebalina kusigalamu nkenyera mitima gyabwe bakola batya allah agamba nti wayusallimu tasliima bawanika buwanisiri allah bwatyo bwagambye oba babitegedde oba tebabitegedde bw'obeera nga weekwata kubiri bye batagambako tolinaayo wookisiŋŋaana mu kitabo nga bagamba nti kasaweekwata ku byobuwangwa ku nnono ezo ez'ekishiriku ez'ekikafiiri ez'okwabya olumbe ez'okwalula embuzi zitola ku majirikiti ez'okgema enkuba ez'okubaako n'embuzi ya lubaale ku lujja ez'empewo z'ekika n'ebyonna ebifaanaganako bwe bityo bw'obeera nga tolinaayo wadde akantu konna abo abantu abafaanaganako bwe batyo tolina wonna wookisiŋŋaana mu bitabo byammwe eby'obushiriku toyina nawe okisiŋŋana mu mbeera nga bagamba nti eyeekutte ku bintu ebyo n'abinywererako agenda kuyingira ejjana atabyekutteeko agenda kuyingira omuliro bali toyina wonnawe obisiŋŋana nga allah ebalagira bwe kiba nga bwoti bwobyekutteko n'amannya amagego bwoti obifiirako n'amaaso gakumyuka ngaobirwanirira waty ate ekitabo kyowekibwa allahu subhanahu wataala waty ate ebintu ebiruŋŋamu byomanye obulungi nti bino bivudde eri allahu subhanahu wataala allah abuuza ekibuuzo nga yeewuunya engeri y'abashiriku gye beekutte ne balinywera ne bakalambalira ne beerippa ku bushiriku ne babulwanirira ne batuuya ne bavaamu n'entuuyo n'amaaso ne gabamyuka allah abuuza nti am ataynaahum kitaaban min qabulihi fahum bihi mustamsikuun abanga obusungu babujjawa eryanyi balijjawa obunywevu babujjawa okuluma n'ejjiiko batyo am ataynaahum kitaaban min qabulihi kitaabo nti allah kyabassaako bannange ennono zaffe bannange ennono zaffe bannange ebyobuwangwa olyava eri ngaafubutukadduka ebisiire bannange buganda eggwawo buganda esaanawo ne mutya ne mulowooza nti obaaba warabba fiiride petrooli buganda yonna egenda kujja tined chichi atibane chichi kyamana tibachata tambula kugunje tibachata tambula kunono olumara okuzika bwebati amangu ddala nga babisawo olumbe chichi ayo sibwe chibwe chibira laba bwabi la mudde eyo bid'a aga eyo bid'a mudini yawe eyo chishiriku eyo bid'a ebintu bino okuddayo kumulamwa bweguliwa olwalya omuntu olufa batwala ebbanga ne balyoka bakola waawo bushiriku shiriku waawo okutuusa lwe batuuka ku abyolumbe era gundi yalwabya era bakola bwe bati kakati laba nanserembe abeera atya nga yasamirira egundi mandwa yakawulukusa muzigula yalina ogisala oyo ogisamirira muzigula yalina okusamirira mandwa yakawulukusa si nanserembe eyo bid'a twava ku mulamwa ebintu abyagala ku busalafu abyagala ku bashiriku aba badizayiningira sisimu y'obushiriku bwabwe bwetyo bwe birina okusigala bwe bati ne batambula nga yatawarafuuna aljahal walkufuru washiriki waridda wazandaka ne batambula bwe batyo nga bebagala buli kika ky'obukafiiri bu kika ky'obukafiiri bwe bakiraamira abaana n'abazzukulu ne bakitambulirako bwe batyo okutuusa nga malakumatu bwe batwala nga batwalira ku mirina efaanaganako bwekyo n'olwekyo abalungi abakkiriza tulina kutambula ku busiraamu nga Allahu subhanahu wa ta'ala buyabussa buyabussa bwe bulina okubeera tolowooza nti nogenda kusasilama n'abo abashiriku b'otamanyi owulye nti olina kusasilama ku nkola ya Abubakari Siddiq ne Umar bunu Khattabi ne Uthman bunu Affan nani kino kikwataganye ku basiraamu abatali bashiriku ni abazula mu dini wakyo Allahu subhanahu wa kino kibatwaliramu kirinaki kirinaki kyogamba baali basira okukola bwe batyo ekyo ekibuzo kinini kireete ku saidi y'obusiraamu bwoba ddala ngaobusiraamu obwekitiibwa okahirika kati kirinaki Abubakari okubeera nti yali alumbe lwa nabbi Abubakari okuba nti teyakuzaako mawulidi ya nabbi okubeera nti abasiraamu tebakuzaako lunaku lugundi nabbi luyawamba makka luyakomawo okuva emuluddawa okuva emadiina n'awamba makka okubeera nga abasiraamu tebakuza lunaku lwebadiri okubeera nga abasiraamu tebakuza lunaku lwa sahabi yenna mu basahaba abaamaanyi ffe nabbi twegattako nti bakitiibwa ate ffe tujja okuza olunaku lwa Nuhu Mbogo tujja okuza amadaga Nuhu Mbogo tujja okuza olunaku lwa Maulana tujjawo omaaga okusoma mawulidi tujjawo okusoma buruda kyogamba Abubakari yali tebategeera nga bw'obuuza wali ku saidi y'obushiriku bibuuze wano ku saidi y'obusiraamu Abubakari yali tategeera Abubakari yali talina imaani Abubakari yali tamanyi eddiini Abubakari yali tayagala nnabbi Umar yali tayagala nnabbi Uthman basahaba bonna beegatta kulyazaamanya nnabbi sallallahu alayhi wa sallama ne bataka kusoma mawulidi ye ne batakuza lunaku olulu yawamba makka ne batakuza lunaku bewangula abashiri ku mutawo lwebadi olutawo lwasooka olunene mu busiraamu wahakadha bw'oba olaba wali ng'okibuuza n'ono kibuuze ojagenda okulaba mubutuufu nga bye mulimu siddiini muli mu katemba muli ku bid'a muli mu kuzula mudiini wakyo Allahu subhanahu wa ta'ala muli ku bubuze nga mulina okwanguyiriza okukola tawuba muve ku nsonga eyo musobole okudda ku busiraamu obutuufu obwennyini Allah bw'ayagala amma enkola eri ey'ekishiriku eyokubeera nga obulamu bwaffe bwawanika ne buwanikira obushiriku tetwetaaga na kubuuza tetwetaaga kumanya tetwetaaga balina bage ekyo nno Allah yini kyagamba mu Qur'an kati wallazina amanu bilbatili wakafaru billahi ulaika humul khasirun abo abakkiriza ebikyamu ebikyamu bibayingira bulungi mu bwongo ne batebenkera nabyo buli kyomugamba kyogamba jaja fal basir kyogamba jaja fal tebategeera badia kyogamba ali bakolo ebati waliwo nno ekyo nokyeta ku saidi ey'obushiriku kikwata ku bakafiiri abashiriku ate wano nendiza nekyeta ku saidi endala eya bid'a so okubanga musiraamu naye ng'azuula mu ddiini ya Allah mugadi munnange okusoma edduwa ng'omuntu afudde si kya musiraamu teriyo sahaba n'omu ku ntuumu n'entuumu y'abasahaba bafa nga nabbi mulamu kwabaafa mu baana be abaafa mu bakyala be abaafa mu b'eŋŋanda ze abaafa mu b'eŋŋanda z'abasahaba be ku mulembe gw'abasahaba n'ogw'abatabiitabiini emirembe gyonna tegimanyiyo kusoma dduwa ya mufu nti kuŋŋaana nga basomera omufu kakati gwe singa obuuza ekibuuzo kyogaba jjajjaffe abakitaffe abadde basoma kyogaba siru abasoma nga mulidi kyogaba siru oba obasitudde ku bali oba obasitudde ku Abubakari Siddiq Oba sudo kwa Uthman ibn Affan. Bali boga ma mujuma wegondi no gamba ngogera kwa Abu Bakari no gamba radiyallahu anhu. Nogera kwa Ali karamallahu wajha. Noge aba boya gari nya babo. Oba to bawadde kitiba. Obo sukumiza tatawo abadde akore songe eno mu nsobinga taina wajijja. Obo musudde kubali songa amageza amanga tugama nti tuina kudda kubali abawangana ne nabbi. Benyini kusilabu kwa kakako, haba tusingo kubwa gara, haba tusingo kumanya, haba tusingo kumuru mirilwa, neifara kumwe bicho, chiba akula dini, chiba akula siddini, wajazakumullahu khaira. Habarunja bakiriza, tuli kumusomo, huku kuatagano kusala. Ye, tuli kumusonga, huku kuatagano kusala, ensolo, ulinakule gulo. Tualaji, mubukwakulizo, maa, tualabia kukuliza kukusatu, mubukwakulizo, buo kusala ensolo. Tuwaga manda kukuliza kasoka. Ensolo ye ino kuwe ilanga bahimatu ala anam. Eli min bahimati ala anam. Ino kubangi guwa muemu kunsolo madha enya. Imangamia obante obambuzo obandiga. Echo kubiri ino kuwe ilanga ilila obu wangazi. Obu manyifu obu sila mbubu watekao. Mbibangamia wezeze nyake tanu. Mbibante wezeze nyake wili. Mbibambuzo wezeze umaka. Mbibandiga okwa kumyezi mkago kunda wagulu. Akakuliza koko satu kwe kubeeranga ensoleyo madha tugambye kisoka bahimatlana an ekyokubiri eino kubeeranga musinna ekyokusatu eino kubeeranga teina kamu kubumogo obona nabi sallallahu alaihi wasallam buyamenya ngachi okubeeranga madha eino buwadde obweyolefu eino bulema obweyolefu eine tulu eriyolefu obo kubeeranga muzibe madha ekirala eino kubeeranga telina chi ngasinkadde yonene lyawo yakozimba olwobukadde kakati echo no barakallahu fik bobo chitegedde ti esonge yo kokulizo obusatu then gattako na kokulizo akokuna ke kaliwa wekubera ngo chimanya nti ubuhiya erino budde bweteke dogo salibwa waluwo budde ngabojisalira mutekirizibwa yagambo mbaka alayhi salatu wassalam nti hadith ya Jundub ibn Sufyan رضي الله تعالى عنه جندب ابن سفيان رضي الله تعالى عنه اغم شهدت الاضاحي او شهدت الاضحى سي اضاحي اضاحي ببلي بسالي والاضحى للصلاة شهدت الاضحى اي عيد الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال ايدي يا اضحى قال ومن بك محمد صلى الله عليه وسلم اغاب وجدت بالصحابة جندب ابن سفيان اغاد فلما قضى صلاته ندو يمليز الصلاة فلما قضى صلاته بالناس نبي يمري زوق سالة نظر إلى غنم قد ذبحت تيفاتوك نالغ إمبوزي نغيسر الدودة فقال تيفاغ مات من ذبح قبل الصلاة ومن فينا إيسازي إنغ الصلاة تنائم الله فليذبح شاتا مكانها الدمواصر إمبوزي اندرا ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله ato omuntu yenna abadde tannasala asale n'erinnya lya Allah makulu agaye nti bisimillah asale tujja kulaba bisimillah tujja kulaba okwongerako ekigambo Allahu akbar abaffe kiri ku buli esolo yenna esalibwa oba kikolaku obuhiya yokka ne alhadi kye kiriwo ekituufu kwe kubeera nti nno okugatta ku nsolo nti Allahu akbar ngogat bisimillah Allahu akbar ngosala ekyo kibeera maatha ku obuhiya ne hadi bali abasale ensolo e Makka na basala ensolo madha ezobuhiya amma ekusala okusigadde tetongera ko takbira okwata bukwasi nkoko osalya mugenyi woli kumbere abuli joga bismillah no sala ekyo nno kye kiriko obujulisi wallahu ta'ala ala walam hadithi ya Jundub ibn Sufyan ili muttafaqun alayhi ensonga ya basma tujja kujogera nga tutuse kusala tuchali kubukakulizo bwensolo ezisalibwa n'obudde bwetugenzeko kati wa barakallahu fikum nocho hadithi eno erikiria bulungi nnyo nti nno madha omuntu yenna takkirizibwa kubeera nga asala ensolo nga essala tennayimirirawo eya Eid alina okubanga imamu amaze okuyimirizawo essala bw'amaliriza essala awo ensolo n'ebeera nga ekkirizibwa okubeera nga esalibwa mu kiseera ekyo bw'ogisala ng'ekyo tekinnabaawo togenda kifuna mu mpeerewe na mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala tayib ekikulu wano okumanya kyekiriwa abaffe swala kyene yogerwako swala ya mufti w'eggwanga swala ya mukulu w'etwale timukulu swali waasalidde kubanga batubaine ebiseera byeswala ebyenjawulo tujja kusiŋŋaana nga Uganda tuchalina enkola eri enchamu nsaba Allah jitutase tujye wale fenna tujivumirire fenna naddala abasaazi bwetukulembera mujivumirira bakadde bafa batukulembera mu sala ne awateeka teeka bajja kujitereeza yeriwa eyokutukuŋŋaanyizaako olunabi lw'abanna lyabufuzi buli sala yayidi ne batwala ebiseera byonna ebyabasiraamu ngaakasana katukalakata mpaka saawa nnya kabanna byabufuzi ono bwayimirira bwayogera oli bwayimirira bwayogera oli bwayimirira bwayogera oli bwayimirira bwayogera oli bwayimirira bwayogera manifesto bazirabikira okwo kampeni za bazikubira okwo buli ayina ekitibu kyafunye byobufuzi okwo otumufunako nedda munnange baganda baffe babeera baganda baffe nga basiraamu tulina kubeera nga tuwangala nabo ngebizibu byabwe tubimanyi bulijjo si kubeera nti bannange ono yeegundire tumulabyeko nti abaffe tuli muganda baffe tuli musiraamu tulina okulaba tuli mu Kampala tulina okulaba kennakasero tukulabako kuiriamu tukulabako kusutuliimu tukulabako ekibuli tukulabako ewandegeya tukulabako ludda wayenda teeti tusaala naawe so sikuba nti bannange kwolwo abantu bavaayo nkozi yono abange bulijjo yono oli musiraamu tulina okulabako sola ttaano barakallahu fek n'olwekyo bannange eyo enkola nkyamu eyokukalabaliza abasiraamu nemubakalakasa akasana tubali mu kuwuliriza banna byabufuzi eyo nkola nkyamu tayibu kakati kigezi kirongooka biidhinillah essala ya uduhiya eyangwa mangu nnyo okusaalibwa abantu bagende babire nga basala ensolo zaabwe kakati singa maadha masjidi gw'owangaalira katugambe owangaalira Masaka wabula oli ku rediyo ogenda okulya ku rediyo gw'osalya Masaka mu ttawuni ogenda okulya ku rediyo nga imaamu bagirese laivu imaamu yasaliza inakivubo yayo yamaliriza wabula gwe wamme Masaka ogenda okusalya mu kibuga tebannasaala abaffe odduka misinde n'ogenda n'osala okwanukula nedda wabula essala yaawo w'ogenda okusaalira essala yaawo w'osaalira omuntu ayinza okuba nga mukyala ali mu nnyumba tagenda kusaala alina ensonga yonna emulemesezza okusaala tagenda kusaala naye masigidi ye omusala ye w'asaalire manyiddwa yeegundi agiraba n'awulya bulunnyo neyekakasa nti eno emusala yaffe wetusaalira essala ewedde akkirizibwa okusala okwanukula naamu ekitegeeza ki nti essala eyogerwako wano yeyo essala y'ekitundu kyo w'owangaalira w'osaalira essala y'ekitundu kyo w'owangaalira w'osaalira awo w'okola otya bwe babeera bamaliriza otambula bulungi nnyo n'ogenda n'obeera nga osala n'ogenda n'obeera nga osala kitegeeza ki baganda ffe ab'omu kisenyi essala ye batera gisaalira ku tawhidi abasomaali bo bakeera enjuba olusituka mubeti katono nnyo nga basaala nga basaala bo nga batambula eyiri sunna yenkola enyini nyini era kyekiri mawanga abasiraamu olumala fajiri abantu batambula butambuzi babe wako nga bambadde bulunya makanzu gaabwe olumala esola batambula butambuzi bagenda limusala ne basaala enjuba egenda okusituka mu bweti ngaesala ewedde nekuto yonna nga batambula bagenda waabwe kusala ensolo kakati ekyo bwe kiba nga bwe kityo bwe kifaanana baganda bafe ab'omu kisenyi bo olumala eyaabwe badde bagenda mayumba gaabwe ne basala ensolo zaabwe so siidi balinda abaana abeegundi abakyaliwuliriza sipiiki z'aba MP ne baagundi ne baani abamu kubo abajja okubonyaabonya abasiraamu okubakyalirako ku yidi ng'ate n'enkeera bagenda kubeerako gundi bagenda kubeerako luddawa mu kereziya nga bateekako emikono babasabira bayite mbululu ate nga wanayita ewiikisi gundi ate bagenda kubeerako ne mubasamize nga nayo bali mukola emikolo gyayo wahakaga nga bali mukaliriza abasiraamu akasana bagani fetuli banna byabufuzi tuli babantu bonna n'olwekyo tulina okusomako mu misa tusamireko tusaaleko tusiireko ne buli kimu bagatta amadiini gonna mbu ba banna byabufuzi balina eddiini yaabwe eri special nga baddembe okusomako ku misa ne basaalako ku sala ne basamirako wahakadha eyo neddiini teriiyo wallah teriiyo togenda kuwangala bwotyo mu nsi otuke mu maaso ga Allah ng'oli musiraamu beera ng'okimanyi tugamba nti abantu abasinga obungi tebagambako oyo anaŋŋambako kakasa nti nno kyaggambyeko kifu bw'abanga okimanye nti kyaggambyeko kyekyo obusiraamu Allah ayagala busiraamu bwokka inna ddiina inda llahi lislaamu busiraamu era obusiraamu bulina nawaqib bulina ebibumujjawo ebibumenyawo nga kasawo kyebagala obusiraamu tosigaza ya ahi tetugambye nti ngaenkofiire kuva ku mutwe wadde ogamba nti emyalo esiraamu ngalikuvaako wadukbati kitawonga kuzalu kuka oli nedda nulu warabu sofisi garangu uruogira nenga ulingo uruwabuola hadu nga ulingo uruwabu gani uruwabu tharib ulingo uruwabu abu jahal nga uye ulibu runchi nga mima kogenda nenga mferu ya basidam umasoka Allah toliyo sawa Allah utasa nulu chubaraka Allah fikum isaleo giru wako isaleo chitu unuwa wangalira gumalize sala ya mwiki klas genda ubirenga sala isaleo wabaraka Allah fikum ila mungeri yemu obudde buno awe butandikira obudde obu awo we butandikira bukomawa obudde bwo kusala esolo bukoma kulunaku olunaku lwe 13 olunaku lwa tashriq esolo ya idi bakulunaku lwe 10 no aba olunaku lusoka ya mutashriq lumo ya mutashriq eyo kubiri ya mutashriq eyo kusatu zinaku mmeka zibere nnaku nya zona ziba za kusala nsolo okirizibwa kusala emisana n'ekiro tekiri nnaku zibwa kusala kiro emisana n'ekiro ono okirizibwa kusala biduni karaha tuwari mjuli zibwa chigana okume sale kwa kulunako ule kumi kulunako ule uruwaidi yaumu nahar ulu nerugu wako n'ekiro cha ono okirizibwa kusala enke ya ono okirizibwa kusala ulunako ule dako okirizibwa kusala ulunako ule dako okirizibwa kusala okuduse nyuma rewe nyuma wewe paa uokoma au wokoma ngane takibira zo lina kuruno ye zaidi eno zige ladala mpaka awo kasenju bigwa khalas nazikoma ne takibira bwe nyinyi wezikoma nole cho barakallahu feekum obata fara gara ko zine zaidi alfitr zaidi alfitr zikoma di zikoma imam kastajja ni mbake ili songa ze okuyimiriza sala istau ko eid alfitr ile yechisibo au takibirat wezikoma kitongera ko ama ko eid aladha azikome yo tujja kulaba jisalikira insha Allah tabaraka wa taala nowecho awo okusala we kukoma kulunako olwatashirik olwokusatu kasa enjuba egwa awo nga okusala kukoma awo wabarakallahu fikum nowecho waluwe soga wanunkulu nyo omusilamu kujitegera yeriwa baganda bafe bawereza ensoro baganda bafe bawereza ensoro bayinza okubanga baganda bafe bali mu America mathala nebaweereza ensolo e Uganda mawanga gaabwe agalina obupakulizo bungi nnyo mu kusala ebiseera ebisinga baweereza ensolo naye nga buhiya yoli muganda wo Suleimani yakuweereza ensolo nti owange nti noonyayo ente ennungi eyina ebitendo bwebitiebitiedo ogisale singa ekintu kino kirimu embeera bbiri zeetegereze bulungi omuntu ayinza okwagala okuwa omuntu we asale buhiya nga buhiya eyo yiye ng'omuntu bw'ayinza okuwa hijja nti gundi nkuwadde sente genda okole hijja eyo hijja iyo ekyo kisobola okubaawo ku nsolo esalibwa n'akuwa ensolo naga nti owanye nti guno omwaka nkuweereza ensolo sala eyo nsolo yiyo eyo ensolo yiyo kakati bwe kibeera nga bwekityo bwe kifaananye ng'ensolo yiyo agikuwadde awo essala yo weggweera ggwe oli wa ddembe okubeera ng'ogenda n'osala ensolo kubanga ensolo eyo yiyo omuntu yawadde taata we asale buhiya yawadde muganda we asale buhiya mukwano gwe asale buhiya eyo yiyo tewali buzibu ate waliwo okubeera ng'omuntu akuweereza ggwe osale oganyulwe osale oganyulwe mu kintu ekyo imma olw'obutaba na budde oba olw'okubeera nti ewaabwe gyali okusala birimu obukwakulizo bungi tewakiriza muntu nti asobola okusala balina ebifo ebitongole n'ebifaananako bwe bityo oba ayagadde ggwe oba oganyulwa mu nnyama eyo n'asalawo nti owanye nti nsalira biro tujja biraba katuuse kusala okkirizibwa okwakala omuntu oba nedda tujja biraba mubugazi niwo nti tulikikoonako olw'amasala gano ge twagala okutereeza maatha okoonako wano gategereke bulungi insha Allahu taala kakati omuntu oyo bw'abeera ng'akuwadde ng'ogenda kusala naye ng'ensolo gy'osala yiye ogisala ku lulwe yiye ng'omuntu bw'ayinza okuwa sente ogende emakka omukolere hijja imma olw'okubeera nti no talina butalimu abo basobola kukola hijja mulwadde ayina obulwadde obwo obukonvu banga Sheikh Abubakar ensonga eno bwekisomesa obulungi hafidhahu llahu tabaraka wa taala tayibu kakati obudde bw'okusala bwe buliwa bw'abeera ng'ensolo gikuwadde nga yiyo yiyo ggwe womalire sala sala womalire sala sala ate bwabeera ng'osala ku lulwe nsolo yiye muganda wafe ali mu America akwereza ensolo mweno e Uganda musala budde ki e Uganda esala mugimaliza saa biri kitundu oba ssatu ne musala ku saawa nnya oba ssatu kitundu kakati yate eri ewaabwe era obudde bukyali bwa kiro nnyo saawa ziri mu nnyo ogw'ekiro kitegeeza ki olina okulinda mpaka ye ng'amaze okusaala essala ye ayina okubuulira nti feene waffe tusaala saawa nnya tuba tumaliriza essala amakulu ojja kwesiŋŋaana gwe nga woweerezeddwa ensolo eyo nga yagikuweereza ali mu America ojja kwesiŋŋaana gwe ng'okusala ensolo eyo olina okugisala saawa 12 ez'ekawungeezi oba 11 oba 10 ekitono ennyo oba 10 n'olyoka obeera ng'ogisala kati eri ewaabwe obudde bukedde bamaze okusaala essala n'olwekyo oyo agikuweereza wuliziganya naye bw'obeera ng'oli agenti nga bakuweereza ssente n'owa omuntu faayo otuukirize ensonga eyo abantu bategeeze mubuulire ensolo eno egwa mu mbeera ki yiye bw'eba yiye wamali essala asale obuhiya yiye wagimusaddaki naye afuneku ompeera za obuhiya yiyo yewe oyagala afune ennyama akole bukozi mulimu gwa kusalira bwe kiba nga bwekiro bwe kifaanana olina okutegeeza omuntu ono obudde gwe amuweereza ensolo eyo naye n'abeera ng'ategeera bulungi nnyo ensonga eno bw'oba oli agenti baganda baffe abazikuŋŋaanya bangi bazireeta okuva mawanga ag'enjawulo ne baswala mu makomera ne baswala luddawa muteekeddwa okwetegereza ensonga eno bangi kubavunaanyizibwa ku nsonga zino babeera nga bajahala tebamanyi mateeka gano sajja bavuddeeyo bavudde ettake bala bavudde ludda bavudde ludda wallah yamanyi ensolo ezo embeera ezikwatako ne ffe tutunulya nsolo nti zijja almuhimu nti abantu abo mmwe bwe mbeera muli bakukitundu muli basiraamu mufeeyo mumanye mubuuze abantu bano nti abange ensolo eno yange oba yooli bwebeera yooli amaze okusaala basaala saawa mmeka kubanga abojja basiŋŋaana ffe waffe tusaala saawa mmeka bwe tuba tusaala saawa bbiri kitundu ojja basiŋŋaana bo nga basaala saawa nnya ttaano abaawo mu ttaki nnya ttaano oba nnya wallahu alamu kakati kakasa nti bwe kitobe kiri n'olwekyo baganda baffe abali mawanga ago ojja basaba babeere nga batuweereza ku budde obwo insha allahu taala tubeere nga tubukomunikeetinga bulungi nnyo mu basiraamu bamanye nti bannange nti wabeera mugwanga bweriki saawa bwezi wabeera mugwanga bweriti saawa bwezi kibeere nga biidhinillahi taala kireeta obwangu wajazaakum llahu khaira ensonga eno bannange mugyetegereze bulungi muntu afuutuke naabaka ensolo naasala nga nannyiniyo obudde maadha bwatannayimirizaawo sala so nga alina okubeera nga amaze okuyimirizaawo essala nga hadithi bw'ogiwulidde obulungi wajazaakum llahu khairan waffaqa llahu ljamii lima yuhibuhu wa yarda walhamdu lillahi rabbi lalamin.